solo. Wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena. Kubo bonke ndikhethe wena. Enithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena. Uzoyimamelele ngoma indicingisa wena. Ndibonge ithuba ondiphe lona ngempela. Ndibonga impatho yakho inobumene. Imangaza bonke nabangakholelwa kuthando lunje. Alukho lunjena undiphethe kahle dear. Uthando noxolo wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena. Kubo bonke ndikhethe wena. Enithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena.
Mina ngazi angono kodwa ngiyabona ngifanele. Wena wazi angono konke lo dali kongokwa. Ningani tatata wazala natali wena ungowa. Ningani tatata wazala natali wena ungowa. Ningani tatata wazala natali wena ungowa. Ningani tatata wazala natali wena ungowa.
Uthando noxolo wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena. Kubo bonke ndikhethe wena. Enithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena.
Exclusive from SureLoaded.com.